Say my ooh, yeah, yeah.
One time.
We waka, waka, waka.
Juse do bazi tu nice, juse tu zime nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah, yeah.
Oma jina ni yani.
Juse do bazi tu nice, juse tu zime nice.
Say do.
La, la, la. Ako kapeni ka area. Na kakitaka mui chapa.
Chapa.
Na kula kiapo ndai hapa.
Aje.
Don't on it, Niki Rusha, mami stare. Yungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilali
yane. Mwili ni boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda matingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa dereva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Ya. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga ki John Cena. When I'm done you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi ya keso, kama matiles. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa dereva makanga. Leo ni kifo cha mende.